Shed is a mix.
Paradox Empire.
Sisha.
Wadanu nene Julia, mahabuba wangu peke, paka milele tuishi wote. Oh, mindo wako malikia.